rubuga ravuze ngo niba ngo babateremo grenade ubwo anatanga namabwiriza yuko bikorwa ngo bashake ngo abagororwa baba barabaye ba maso noneho bagende bacukure ntuzamire baturutse imbere muri gereza iyo miri umwenge ugende ugana aho ngaho muri yorokare nibwo twagiye kubona tubona bazanye urwego rurerure ubwo rero umwenge umaze kuboneka nibwo bazanaga abasirikare umusirikare na za grenade bakajya banagamo akanagamo grenade agafata igipande cy'ikiringiti agapfukamo kugira ngo za ekara zitagaruka inyuma wenda zikaba zamukomeretsa nawe ubwo byamara guturika bakongera bagafata iyindi bakajugunyamo bateyemo amagrenade ubwo se niriwe mbara kuko urabona niyo biturika abantu baba bahahamutse nibyo byose uba ubona nuko bigejeje mu masaha 9 n'igice hafi saa 10 bumvise nta ugitaka nibwo bakinguraga nyine baragenda nuko babazana wagiye acika kuguru wagiye acika ukuboko umutwe wagiye abo bose abenshi babajanye mu biringiti abari bagihumeka wenda bamuzanaga ariko akaguru bakaza bakakarambika iruhande rw'igiti aho bagiye kumuzirika cyangwa se akaboko ke bakakarambikaho nuko
bakunzi baradisha kwe inshuti zacu banyarwanda banyarwandakazi turabasuhuje uyu munsi turi kuwa kabiri itariki 30 Werurwe mwaka 2021 dukomeje ibiganiro byacu mugezweho na radisha kwe ivugira Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Blog Talk Radio no kuri YouTube radio ishakwe ibagezaho nyine ibiganiro nkuko mubimenyereye nibura kabiri mu cyumweru ikiganiro cy'uyu munsi mugezweho na 6BL Musanga Mfura ni igice cya 10 cy'ibiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzirabwoba FAR gukomeje kutavugwaho rumwe mu gice cya 9 twumvise umutangabuhamya Major Bam Franco Sabakunzi atubwira ukuntu ubuyobozi bwo hejuru mu bushorishori bw'ingabo bwaranzwe n'ivangura ubuswa ubugome n'itoteza kizigenza akaba ari koloneli Laurentice Rubuga wari umugaba mukuru wungirije General Major Juvenal Habyarimana twabonye ubuhamya bwinshi butubwira Serubuga wari we n'ubugome bwamusaritse ndetse n'abantu bacitse ku icumu rye n'uyu munsi turagaruka kuri ubwo buhamya turumva umutangabuhamya wacitse ku icumu rya Serubuga mbere y'intambara ya 90 mbere yuko abibwira nyine ndabanza mbagezeho n'ibindi bitekerezo twagiye tugezwaho n'abantu batwandikiye ariko cyane cyane ndagira ngo mbagezeho ubutumwa butunenga ndetse aho Major Emmanuel Neretse Mpfubyi Habyarimana niko yiyita avuga ko kuba bataraturashe ndetse ngo badukorere icarubozo ari ikosa bakoze yatwandikiye inyandiko avuga yuko rwose ikintu kibabaje ari uko nyine ngo twavukiye mu Rwanda ariho twari turi ngo tuba mu kindi gihugu tuba twaranyunzwe ibyacu bikarangira none nyine ubu ngubu kubera ko batatwishe ngo tukaba turiho tubidogaho uwo yayoboraga ikigo cy'ikame cya polisi militaire ikigo gikomeye cyane bari baramuhaye bagiha bakimuha umusirikare muto yari kapiteni icyo gihe kandi hejuru ye hari bamajoro benshi cyane gusa nyine icyo gihe arakimara kumugira kapiteni bamuha icyo kigo hari abamajoro benshi cyane mu ngabo z'igihugu ariko barakimuha kubera ko yari umunyakazu byonyine bikamuha kwica no gukiza mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi nkuko rero nabibabwiye muri iki kiganiro dufite umutumire ngira ngo nk'ijambo abibwire
Muraho bwana Musanga Mfura.
Muraho murakomeye cyane.
Yego.
Mushobora kwibwira abatwumva?
Nitwa Haguma Samuel. Nkaba narinjiye mu gisirikare nyuma ya kudeta ninjira muri promotion ya 14 ari nayo yari ya mbere muri programu nshya y'imyaka 4 y'ishuri rikuru rya gisirikare. Ariyo ryaje guhinduka SM mbere ryaritwaga Ecole d'Officier. Ubwo rero igisirikare naje kukivamo muri 82 ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 4 ubwo uburyo navuyemo nabwo ndaza kubuvuga wenda uko ikiganiro kiragenda gihita muri makeya rero imyaka namaze mu gisirikare ni 4 y'amashuri ni 6 y'akazi ubu rero nk'abantuye mu Bubirige urakoze
cyane nzi ko wakurikiye ibiganiro byacu twakoze ku bugome n'imiyoborere mibi byaranze bamwe mu bayobozi bakuru b'inzirabwoba forces armées rwandaises ibi biganiro wabibonye ute uku kuri dushaka ubona ari ngombwa
ibi biganiro narabikurikiye ariko sinavuga ko narabikurikiye uko byagatangiye nakurikiye guturuka ku kiganiro cya 6 ubwo numvise cya 6 icya 7 icya 8 n'icya 9 ibiganiro rwose ni byiza kuko bidufasha kumenya imiyoborere mu gihe runaka mbese twibaza niba koko umuntu wari mu mwanya uyu n'uyu yarabikwiriye niba yari afite ubushobozi n'ubumenyi bihagije ku myanya yari afite ikindi bikadufasha kugira ngo tumenye imyitwarire ye kubo yayoboraga niba hari communication niba hari collaboration hagati ye n'abo yarashinzwe kuyobora ikindi kandi rero navuga yuko ari mu mateka yacu tugomba kuzirikana yuko abadukurikira bafata ingero kuri twebwe twababanjirije bakamenya amakosa yabaye bakamenya naho bagomba gukosora urumva rero ko ibi biganiro nk'ibi ngibi bifite akamaro kanini ubwo kuri icyo kibazo cyawe ndumva naho nicyo gisubizo nagusubizaho
ndagushimiye cyane ndagushimiye kuri ayo magambo uvuze ajyanye n'ibiganiro twagiye dukora kuko ibiganiro numva bakurikiye n'ibiganiro cyane cyane twavugaga ku gihe cy'intambara. Ubu rero ndishimye cyane kubera ko ubuhamya bwawe buri mbere y'intambara ni igihe mu by'ukuri tutagiye tuvugaho, kandi ari ikintu cy'ingenzi ko igihe tuvuga ibintu by'igisirikare tukerekana n'ibibazo byagiye bibaho, ni byiza ko tureba na mbere y'intambara, ntiturebe mu byo mu ntambara gusa. Ubuhamya bujyanye n'ibyo mu ntambara tuzabukomeza mu biganiro bindi tugikomeza, ariko nagira ngo rwose muri kiriya gihe wari mu gisirikare tube ariho twibanda cyane cyane turebe n'ubuhamya bwawe nyine, ibyo wiboneye cyangwa se washoboye gusobanukirwa neza. Wavuze ko winjiye muri promosiyo ya mbere ya nyuma ya coup d'etat, na kabazo gato cyane, mwari nk'abangahe icyo gihe nyine mwinjiye muri nk'abangahe icyo gihe mwinjira mu gisirikare muri 73?
Icyo gihe urebye twinjiye dusa naho ari benshi ugereranije na promosiyo zabanje, uko twinjiye turi 25, ariko ntabwo ariko twaje gukomeza kuko hagati mwini nyuzura hari abagiye bibananira bagatoroka bakagenda, ku buryo rero tutakomeje uko twinjiye.
Ndumva 25 ntabwo umwari benshi cyane da, ntabwo umwari benshi cyane. Ukiri mu gisirikare wagize umwanya wo kumenya Koloneli Serubuga Laurent twagiye tumuvugaho mu biganiro twagiye dukora, ariko cyane cyane ibyo mu buhamya twavuze bwagaragaje nuko ari umuntu waranzwe n'ubuswa n'ubugome. Wabonye ari muntu ki? Waduhaho ingero z'ibyo bintu bavuga cyangwa se baramubeshyera? Ijambo ni ryawe.
Urakoze kuri icyo kibazo cyerekeranye na Serubuga. Ntabwo twabanye imyaka myinshi nk'uko nabivuze ko njyewe mu kazi namazemo imyaka 6 gusa, nine yo mu ishuri, ariko igihe gitoya nibura namubonyemo ubuswa nk'uko babivuze mu biganiro byabanje. Hakazamo ikintu cyitwa sadisme, mbese mu Kinyarwanda navuga ko ari nko gushimishwa n'uko undi muntu ababara. Hakaza ikindi kintu cy'ubugome. Ingero naguha cyane cyane kuri ibyo uko ari bitatu, navuga nk'ikintu cyerekeye ubuswa. Ibyanjye byo niboneye ubwo nari mu Bigogwe, hari ingendo Perezida Habyarimana yagiranaga na Eta Majoro zo gusura ibigo. Noneho muri izo ngendo rero mu gusura ibigo bafataga ofisiye runaka batomboje bakamukoresha mbese imyitozo hamwe n'abasirikare, twabyita nka interrogation, bakareba uko akoresha abasirikare mu byo bamubwiye kubakoresha. Ubwo rero njyewe icyo bambwiye kubakoresha, twari kumwe na uriya General Bizimungu uri Arusha, urebye twakoze exercise imwe Bizimungu bamukoresha nk'iminota igeze kuri 5 gusa, ariko njye bangezeho bankoresheje hafi iminota 15, bigeza kujya hagati exercise nari nkoresheje numva General Habyarimana yavuze ngo autant pour toi. Mu gisirikare rero uretse ko niyo terime mu gifaransa naho ihaba mu gisiviri, ariko mu gisirikare iyo bavuze ngo autant pour toi ni ukuvuga ngo ukoze amakosa kosora. Ubwo rero njyewe naranze, ahubwo ndabasobanuye nti iyi muvoma ni uko ikoreshwa, ngo nje naragumije ndakoresha abasirikare noneho bigezaho bavuga bati hagarara ubwo umwanya wakurikiyeho kwari kujya kumva ibibazo by'ikigo ubwo njyewe najyanye abasirikare kubika imbunda muri magazine d'arme ndangije ndagenda njya mu biro bya komanda icyo gihe twategekwaga n'umumajoro w'umubiri igihe witwa Roche nuko ubwo nsanga bicaye nanjye ndicara Perezida Habyarimana yari ati liyetona kuki iriya muvumo wayikoresheje kuriya nimo generali niko ikoreshwa ati Colonel Serubuga ati ibyo liyetona avuga nibyo Serubuga ati mon general nibyo rwose ntago ari byo ahubwo aba jeunes officiers ati sinzi aho babikura ati mwibuke yuko na igihe dusura ka Kanombe nanone hari umuriyeto nabikoresheje kuriyo ubwo ntegereza yuko Robiroje 4 iraho ngaho bari kumwe yagira ikivuga ndaheba urumva ko generali we yarafashe ibya Serubugaho nka nkukuri ngeza aho ndavuga nti ariko mon general ko dufite reglement irebana n'ibya karasisi ka gisirikare mwayirebye nuko nibwo yabwiraga major Roche ati mpereza reglement reglement arayireba arafeta arabisoma arangije ngo colonel Serubuga ngo ko liyetona afite rezo noneho rero nk'ibintu byo gutebya aravuga ati kuva ubu ngubu ba officier de bureau mbere yo kujya mu biro muzajya mubanza mukore akarasisi iminota 30 ubwo icyo kibagishyizwa akadomo ariko urumva ko nk'umuntu chef d'état major za reglement zikorwa yagombye kuzisoma ariko ashaka kuvuga ngo liyetona ngo ibyakoresheje ngo ntago ari byo urumva yuko ako ni akantu gatoya urundi rugero rero hari
igihe nagiye ngo uce mu ijambo gato cyane ariko urahita ukomereza aho rugeze urabona ba Serubuga igihe bagiriye mu gisirikari kuko bagomba kuba barakoze imyitozo yoroheje ishoboka cyane kuko bagiye mu kera cyane kandi bajyamo ari n'abakeya uburyo yenda yaba yararemajwe nuko nta formation ihagije babonye kimwe n'iyabagiye bajyamo nyuma yaho kuko urabona nko mu gihe cyanyu numvise tubwira ko mwiga nk'imyaka 4 imyaka 4 ni myinshi abandi bigaga ndibaza nk'amezi angahe bakaba barangije bakaba ari ba officier ntabwo impamvu yenda yabari yungiyo kwa ruko yize kera amasomo yenda ari uguhushura none umwe mukaba mwarize birambuye
impamvu ntabwo ari yo ngiye kuko ayo mezi bize bigaga amasomo ya gisirikare cyane gusa naho twebwe kwiga imyaka 4 ntabwo ari amasomo ya gisirikare yari menshi amasomo yari menshi yari amasomo scientifique kandi rero no kuba bararangizaga bajyaga muri unité ibyo barabikoreshaga ibyindi kandi ni ibintu bifite reglement uyisoma ukivugurura ukareba ukavuga uti ibi nibi nibi aho rero mvugira ko harimo n'ubuswa kuba ibyo bintu byari byabaye mbere muri ka Kanombe bakabibona ubwo ndumva muriyetona baramubwiye bati byukoresheje ntago ari byo ese baragiye bafata reglement barayisoma barareba yuko ibyakoresheje atari byo bazingiye aho ngaho bwa buswa bagumya kuburya kuryamana nabwo urumva rero ko atari impamvu yuko bigaga amezi makeya kuko icyo bibandagaho cyane ni amasomo ya gisirikare naho twebwe amasomo yabaye menshi cyane na amasomo scientifique.
Urakoze icyo kirasobanutse numva komeza aho warugereje igihe nagucaga mu ijambo.
Igihe wancaga mu ijambo rero nangiye gutanga urundi rugero rw'ubuswa nuko ari igihe General Major Habyarimana Antake Chef d'État Major hari igihe yakoreshaga ibyo bitaga exercice cadre. Ni ukuvuga ko yafataga tous les officiers cyane cyane les officiers supérieurs wenda n'abari bageze ku mapeti ya commanda noneho bakajya gukora tactique cyane cyane ibyo bibandagaho mbese uburyo bwo gutanga amategeko yo gupanga urugamba. Nge exercice ntago nigeze nyijyamo kuko twebwe twahitwa n'abatoya yibandaga cyane kuri abo ngabo bo hejuru bagombye kuyobora urugamba igihe habaye intambara. Ariko uko bavagayo twazaga twumva nyine duhuriye nko muri mes officier mbese wabigeranya n'akabari ariko mu bya gisirikare aho aba officier bangwera babyita mes officier. Ubwo rero aho twabaga duteraniye twumvaga ukuntu bavugaga ubuswa bwa Serubuga kuri tera. Ibyo nibyo numvanye abo bajyanaga ntago aribyo niboneye. Ubwo rero rukaba rwari urugero rwa kabiri rw'ubuswa bwe. Noneho nkagera ku cya kabiri cyo kuba yari sadike yarishimiraga kuba barakundi muntu. Nge nigeze kugira accident ndi mu bigogwe twari muri exercice zo mu byo bita piste d'obstacle noneho nza gukora mauvaise prise noneho ndahanuka ndavunika umugongo banjyana muri hopitali yo mu Ruhengeri. Bukeye bwaho umukapitene w'umubirigi wari chef wa service sante d'Orarume hari Kanombe nyine hari hatari hitwa hopitali byitwaga service de sante ariko uwo kapitene wari chef waho akaba ari na chef de service sante ya Rumeyos. Ubwo yaje kundeba aragenda yaka dossier yanjye arayireba noneho nibwo yaje kunsanga muri chambre aho narindi arambwira ati dossier medical yawe maze kwireba ati nsanze udashobora kuvurirwa hano ati koko nta materiel bafite ati nkurikije uburyo wavunitse ati ngiye kubwira ta majoro noneho baguhe transfer uzajya kuvurirwa mu Bubiligi. Ubwo yaragiye ndategereza hashize nk'ibyumweru bibiri nibwo yagarutse arambwira ati demande nayikoze atari ko ati areta majoro ndabona sinzi uko bimeze atari ko nzagumya ne ngerageze. Ubwo arongera asubirayo icyumweru cya gatatu aragaruka noneho arambwira ati atewe ati barabyemeye ati mu minsi mike baragukorera transfer. Noneho ubwo mbese namazeyo ibyumweru bitatu n'igice baza kunjyana i Kanombe. Ngeze i Kanombe naho ndumva narahamaze icyumweru n'igice noneho cyasima bari banshyizeho cyasima kimeze nk'isengle nari naratangiye kunanuka naratangiye kucyogamo nahindukira za vertebra aho navunitse zikajya zikomana urumva ko bya. Ubwo rero numva ko Serubuga gutinza dossier hari harimo sadisme yo kumva yuko ububabare bw'uwo muntu ntacyo bimubwiye wenda nkaba nabihuza na rya vangura rya karere icyo kora FDF naze kujyanwa mu Bubiligi baza kumvura uretse ko maze kuhagera bambwiye bati baragutindanye rwose bo iyo mbishyira muri sadisme ariko nka bivuga no mu buryo bw'ivangura rya karere indika ya kabiri ya sadisme nakubwira nuko yigeze gusa n'uwishongura kuri kwitwavuga intore icyo gihe era kiri komanda bari muri mes officier amahamagara ngo komanda avuga intore ngo uzaba majoro ryari tekereza kugira ngo umuntu ari abari we chef d'état major adjoint abari ukota uwo mu officier akaba umuha uburyo bwo kuzamuka mu ntera none hamwishongoreho ngo zaba majoro ryari uretse ko havuga intore nawe mu bwitonzi nyine yamushubije neza ati mo colonel ati nzaba majoro mwarangije imanite ubwo yamucyuriraga yuko we yagiye muri corps d'officier atararangije imanite yararangije seconde bon ngere rero ku cya gatatu kerekeye ubugome nigeze kugira nagize akabazo muri eta majoro ariko byo nta nubwo rwose byagombaga kunjyana mu munyururu ariko byagumye kuvurungutana noneho nyuma y'umwaka bibaye ibyo bona baramfunze kandi byari uruca abana nuko ubwo umunyururu naragiye nkujyamo nyine nta kundi nari kubigenza ariko ku bw'Imana inkiko kuru militeri impanaguraho icyo cyaha ndetse na nyuma yaho na kasasiyo bari bajuririye nayo impanaguraho icyaha ubwo dosiye yayo ndayifite rwose uwazana ishaka yazambwira nkayimuha kuko hari byinshi bavuzeho ibyo sinshaka kujya muri detaye wenda twazabigirira ikindi kiganiro nyuma yaho rero maze gufungurwa yaje guhura n'umumajoro witwa Mbonigaba Mbonigaba akaba yari muri urwo rubanza rwanjye muri kuru militeri nuko ngo aramubwira ngo niko ngo rieto nahaguma ngo mwamufunguye undateze ati tutamufungura ibyo yaregwaga byose ko nta gifatika byose ko byari binyoma akaba yarabishenye ku buryo bugaragara wagira ngo bigende gute ngo nta kindi yamushubije noneho rero ubwo uko gufungurwa kwanjye ntago byamushimishije kuko yashatse kunshira muri komine hari uburyo nyine bajyaga bavuga ngo ba ofisiye batishimiye bakabohereza gufungirwa muri komine ntibasohokemo badafite uruhushya rwa burugumestre ubwo rero umwofisiye witwa Mutambuka icyo gihe yari kapitene yari no muri promotion yanjye aza kuza kundebaho nari ncumbitse arambwira ati vite ko Serubuga nabonye muri sekretariya hari barwa yanditse ivuga yuko ngo wanga abasirikare mu gifaransa nyine ngo irifo tomettre hors d'état de nuire mbese kugushyira ahantu utagira ikibazo uteza kindi nuko ibyo ngibyo numva nabyo nyine ni rwa rwango bwa bugome afite nubwo ngubwo Mutambuka rero nibwo yangiraga inama ati kugira ngo biriya bihagarare wowe andikira perezida wa repubulika ibarwa usobanure ka yawe yose uburyo wafunzwe mu buherere usobanure uburyo waburanye uko inkiko zakuhanagweho icyaha uko noneho urimo gukurikiranwa uri hanze bashaka kukuvutsa akazi wari umaze kuko nawe maze kubona akazi muri majerwa atariko ati kuri envelope ati wandikagaho Habyarimana Yuvenal ati noneho titre ya president de la republique wishyire hasi ati bityo ibarwa izagenda ari lettre personnelle noneho muri secretariat ntibazayifungura ni uzayifungurira ubwo rero niko nabigenje byose ndabimusobanurira nuko nyuma yaho rero naje kumenyana none yuko ngo dosiye mbese yabwiye Gasagatwa ngo ayikurikire Sagatwa telefona Serubuga bimubajije Serubuga ahubwo we yumva ko presidence ariko ntiyamenye uko byagenze aravuga ati ubwo presidence ibajije kururiya ati reka noneho nongere nkanire yabarwa ngo yari muri secretariat ayikurayo noneho yandika andi magambo mbese asa naho yancisha umutwe ariko ibyo byose yabikoze atazi ko njyewe namutanze kugera hejuru nuko ubwo niba yaragezeyo nta suite mbese yigeze iba ibyo ni ku bugome navugagaho urundi rugero muribuka abari bafungiwe aferirize nde ubwo igihe nari mfunze nasanze hari Major Maniraguha n'umugabo witwa Ribanja Alphonse ubwo rero Perezida Habyarimana sinzi urugendo yaje kugira ariko sinibuka neza niba ari mu mpera za 80 cyangwa debi 83 gusa ubwo agiye muri urwo ruzinduko hanze nibwo Serubuga yahise atanga transferi ya Major Maniraguha na Ribanje bajya mu Ruhengeri bagiye bababoshye rwose ku buryo bibabaje nuko hashize ukwezi ngiye kondamuna baragarutse ndababaza ese ko mugarutse bigenze gute bati Serubuga yashatse kutwiba ngo atujyane mu Ruhengeri bajye kutwica nk'uko bishe Abanyagitarama atari ko ati Habyarimana aho agarukiye ati imiryango yacu yaragira atakamba ati nguko uko tugarutse none se mwebwe mubwirwa n'iki niba ari Serubuga wakoze wabakoreye iyo transfer avuga bati imiryango yacu yakoze iperereza ati n'inshuti bakoze amaperereza baza gusanga Serubuga ariwe wabikoze nuko urumva rero ko ibyo ngibyo nabyo harimo ubugome kuko yatangiye kwiva aho kugira ngo akore akazi ashinzwe mu gisirikare ahubwo arimo kujya mu bintu bya za transfer babafungwa uretse ko icyo akora ubwo bugome bwe yarashatse gukorera Maniraguha na Ribanje hari urugirwa byafunguye kuko ubwo ngubwo Ribanje yaraje aranyegera arambwira tumva rero uriya muntu yarashatse kujya kutujyana mu Ruhengeri ngo tuzicwe nk'uko Abanyagitarama bapfuye none ndashaka kugira ngo umfashe dosiye y'Abanyagitarama tuyishyire hanze imenyekane ndamubwira ariko iyo dosiye irazwi ariko iracecetse nta kintu kigeze gikorwa ati ndagira ngo ijye hanze noneho bidukingire yaje kunkomveka cyokora koko turafatanya ibyo nari nzi ku rupfu rw'Abanyagitarama nibyo yarazi we yarazi na byinshi kuko Ribanje yari muramu wa wa koloneli Biseruka kandi koloneli Biseruka uziko nawe yagiye avugwa muri biriya bintu bese byose twabishyize hamwe noneho twandika twandikira president wa communauté économique européenne donc union européenne yari icyo gihe muri 83 yari kiri communauté économique européenne turabisobanura info z'abanyagitarama ubwo ngubwo kuriye ya libanje yari yaranyijeje ko Birara uriya wari guverineri wa Banque Nationale ariwe uhisharije kujya ayisohora nanjye mbese nicyo cyatumye nemera gufatanya nawe kuko numvaga risque ari nkeye nuko ubwo ngubwo rero president wa communauté économique européenne aza kutwandikira afa yandikiye ribanje kuko njyewe izina ryanjye ntaho ryagaragaraga kuko nangaga yuko najya muri affaire politique kandi njyewe nari mfungiye droit commun nuko ati asaba niba twamenya za numero de compte za bapfakazi ubwo twamushubije yuko izo numero de compte ntazo twamenya kuko abapfakazi bafu n'imfubyi baciriwe muri komine aho abagabo babo bavukaga kandi ko muri ayo makomine nta mabanki hari ko niba hari na konte abagabo cyangwa ababyeyi bize mfubyi basize nta akse bari ntabwo bashoboraga kuzigeraho kuko nta ruhushya rwari bafite rwo kugaruka mu mujyi ubwo nyuma yaho nibwo yatwandikiye barwa avuga ati sabye ngiye gusaba guverinoma z'ibihugu bikoze communauté économique européenne bandikire présidence ya Repubulika y'u Rwanda bababaze icyo kibazo ati ibihugu byose nibi byitabira turi ibihugu 12 ubwo rero nyuma yaho nibwo bagiye bamaze kwandikira presidence Birara yoherereje agapapuro ribanje ati presidence yataye umutwe ati barimo kubandikira hirya hino ubwo presidence yahise ijya mu Ruhengeri ijya gusaka gereza akantu kitwa agapapura akantu kitwa agakaramu barakubura bari bazi yuko ngo ari rizinde urimo kubisohora ubwo rero urumva ko bamaze kubutsa igitutu kandi begizijaga yuko iyo dosiye isobanuka nibwo batangiye kuyikora byose babigereka kuri rizinde wumve nawe dosiye yaburanishijwe muri 85 kandi bivugwa yuko wa nyuma muri abo bapolitisiye yapfuye muri 73 urumva rero ko ubugome Serubuga yari ashatse gukorera majoro Maniraguha na Ribanje bwafunguye uwo muryango nibura dosiye y'abapolitisiye bo muri Repubulika ya mbere ishobora kongera gufungurwa nubwo nyine ababigezemo uruhare atari bo baburanishijwe hari nanone
aho ngaho waruvuze ikintu gikomeye cyane ariko yenda twazakigarukaho mu bindi biganiro ikindi gihe kugira ngo mu by'ukuri tuzaganire no ku buhamya bwawe amakuru waba ufite imbeza ajyanye n'iyicwa ry'abanyapolitiki cyane cyane ko mana wanagize n'uruhare mu kwegeranya izo nyandiko ndumva ubuhamya bwawe ari ubuhamya bukomeye nagira ngo dukomeze ukomereza aho rugeze hanyuma icyo tuzakigaruka ikindiye.
Ubwo ku kibazo wari wambajije cy'ingero naguha ku buryo muzi, ndumva ari ubwo ngubwo kuko wari wambajije nari nakubwiye ku bintu bitatu: ubuswa, ibintu byo kwishimira kunda babara, sadisme, noneho n'ubugome. Ubwo nizo ngero nari maze kuguha kuri ibyo ngibyo kwari bitatu.
Hari ikindi kintu nigeze kucyumva ko Serubuga yaba yara
waratse nk'akabanza ukaza kumbaza nyuma.
Yego, ngaho ukomeza.
Ku kintu cy'ubugome rero nari nibagiwe gikomeye. Ubwo muri 82 bigeze abantu bari bakatiwe urwo gupfa, bigeze kubakura irangiza bihano kwa irangiza bihano byo kuraswa. Ndibuka ko icyo gihe ba mu Rwanda hose harashwe abantu 25, ariko muri gereza ya Kigali aho nari ndi harashwe abantu nibatari 12 ni 13 nka gutyo. Mbere y'umunsi baraswa hajya kuba nko mu 10 twagiye kubona, tubona barimo guhamagara abantu babajyana muri lokali mu cyumba cyari hirya ahegeranye na direction. Noneho uko bahamagara abantu tugasanga na abantu bari kondane amuru, turavuga tuti buriya karabaye. Ubwo rero barabajyanye muri icyo cyumba,
bahamagaraga abantu bakati urwo gupfa, noneho bakabajyana mu nzu mu cyumba cyari cyegereye ibiro by'umuyobozi wa gereza.
Ubwo rero barabajyanaga noneho bakababoha. Ubwo ngubwo twari tuzi nyine ko byarangiye, kuko bari batangiye no gucukura ibiti, gucukura imyobo y'aho ibiti bizashingwa. Nuko ubwo bamaze kubageza muri lokali nibwo ibyo gucukura imyobo byatangiye imbere muri gereza. Nuko bazana n'ibiti birara bishinzwe. Mu gitondo rero ubwo ngubwo ibyo bita peloton d'exécution, ubwo ni abasirikare bagomba kuza kurasa, baje bashorewe na Nteziryayo. Icyo gihe ndumva yari akiri komanda, yakoraga muri PM, ariko sinzi niba ari we wategekaga PM, gusa niwe waje ayoboye iyo peloton d'exécution. Abacamanza nabo baricaye. Noneho abacungagereza rero batangiye kujya bagiye gutangira kuzana abantu, ziko kugira ngo barase umuntu baraza bakamugeza imbere yabo bacamanza. Abacamanza banza ari proces verbal basoma, babanjiriza ku mwirondoro n'igihano yakatiwe bo, noneho bakamubaza ijambo rya nyuma. Ibyo rero ntabwo byashoboye kuba kuko bagiye gufungura icyo cyumba bari barimo, basanze baraye bibohoye. Ubwo umusoruve wagiye kugira gufungura bahise bamusimbukira bashaka kumufata ngo bamwinjizemo, mbese bamugire otaje. Ubwo nawe yahise asubizaho urugi arafunga, bibaye ikibazo. Basaba Nteziryayo kugira ngo abo basirikare bajye kuzana abo ngabo bari bagombaga kuraswa ziibya yaranga aravuga ati njyewe misiyo yanjye ni ukuza ngasanga abantu umwe bashyize hariya ku biti hatanga amategeko kuri peroto yanjye ikarasa nta kindi ati mufite abasurveya bahagije umubare uhagije kuki mutagenda ngo babafate babimobilize noneho babazana bimaze kunanirana bigeze mu masaa sita hagati ya saa sita na saa saba nibwo Serubuga yazaga ubwo nanone bigumya kujya mu mpaka bigeze aho tugiye kumva twumva abanyururu baravuze ngo Serubuga aravuze ngo babateremo grenade ubwo anatanga n'amabwiriza yuko bikorwa ngo bashake ngo abagororwa baba barabaye ba maso noneho bagende bacukure ntuzamire baturutse imbere muri gereza iyo mire uwo mwenge ugende ugana aho ngaho muri iyo lokale nibwo twagiye kubona tubona bazanye urwego rurerure bafata umugororwa bamuha biriya byuma ntabwo ari imitarimbame ibyuma bicukura
ubwo ni ipiki ni nk'ipiki
oya ntabwo ari ipiki urabona ibyuma ukubita n'inyundo
banza ari amatindo ntabwo nibuka neza
ibintu nk'ibyo ngibyo nuko ubwo rero umwenge umaze kuboneka nibwo bazanaga abasirikare umusirikare na za grenade bakajya banagamo akanagamo grenade agafata igipande cy'ikiringiti agapfukamo kugira ngo za ekara zitagaruka inyuma wenda zikaba zamukomeretsa nawe ubwo byamara guturika bakongera bagafata iyindi bakajugunyamo bateyemo amagrenade ubwo siniriwe mbara kuko urabona niyo biturika abantu baba bahahamutse nibyo byose uba ubona nuko bigejeje mu masaa cyenda n'igice hafi saa kumi bumvise nta wugitaka nibwo bakinguraga nyine baragenda nuko babazana wagiye acika kuguru wagiye acika ukuboko w'umutwe wagiye abo bose abenshi babajanye mu biringiti abari bagihumeka wenda bamuzanaga ariko akaguru bakaza bakakarambika iruhande rw'igiti aho bagiye kumuzirika cyangwa se akaboko ke bakakarambikaho nuko uretse abantu babiri nibo bari batakomeretse harimo umuserija wigaga wari umunyeshuri muri SSM ngo yari yarafashije umufiyanse wari infirimiyeri ngo kwica mukase abo nibo bantu batari bakomeretse umukobwa we yari yaraye mu kasho wenyine ariko umuserija uko yabigenje kugira ngo izo grenade zitamugeraho bamwe babishyiragamo urwenya bavuga ko ngo yiyorosaga abandi nuko icyo nashakaga kuvuga ni ubwo bugome bwa Serubuga kuko niba abo bantu bari bibohoye hari hari abasuruveya bahagije kuba bagenda bakabafata bakabimobiliza noneho kondanasiyo yabo ikarangizwa bikurikije nk'uko amategeko abiteganya nuko rero urumva ko we aho kugira ngo akurikize amategeko yaravuze ati amabwiriza yanjye n'abo ari yakorwa urumva ko harimo ubugome abo bantu bari kondani amoro habayemo agashinyaguro kabi tekereza kugira ngo umuntu bamuterure mu kiringiti bamuzana aho ngaho iruhande rw'ibiti ngubwo bakoze geste iyo kumurasa nk'uko amategeko abiteganya ngubwo ubugome icyo ngicyo nari ngiye kukibagirwa rwose kandi kibabaje.
Kiteye agahinda gakabije kubona abantu n'ubwo bari barakatiwe urubanza, barakatiwe urwo gupfa, kandi urubanza amategeko y'u Rwanda y'icyo gihe yari afite uko ateganya urubanza rugomba kurangizwa. Serubuga agategeka ko abo bantu babicisha amagrenade, birumvikana ko ari ubugome ndengakamere. Ni ukuvuga rero ko ubwo bazanye izo, mbese ubwo ni imibiri cyangwa se ni inyama z'abantu bari bamaze gutera amagrenade menshi bafungiye, bari ahantu mu cyumba bafungiye, baraza bakora umuhango wo kurasa iyo mibiri, abagororwa bose bo muri gereza bakanuye bareba, byabereye imbere ya rubanda rwose aho ngaho.
Byabereye imbere ya rubanda kuko iyo myobo byari ibiti bitanu bashinze, byari binashinze imbere ya dorotwari ngewe naryamagamo. Ubwo ngubwo bari batubwiye ngo saa kumi n'imwe tube twarangije kuyisohokamo. Ubwo urumva rero ko aho ngaho twarahatazuye ku buryo buhagije nyine. Ibyo ngibyo byakozwe twese tureba ikintu cyabaye ku bantu benshi. Nanjye ndimo kandi nari umusirikare, uretse ko ntari narigeze mbonaho umuntu araswa gutyo. Ibyo ngibyo byabaye twese tureba kuko ibiti bari babishinze imbere ya dortoire yacu iyo naryamagamo. Noneho baravuga bati aha ngaha aho bagiye gukorera kurasira abantu mutange umwanya ugeze kuri metero 20-30 kuko peloton d'exécution yahagararaga muri metero 10. Noneho inyuma yabo hakaba intebe z'abajije, noneho urumva ko natwe twajyaga inyuma. Ubwo icyo nakubwiraga ni uko ibyo bintu byateye ubwoba abantu. Nanjye ku bwanjye nakubwiraga ko nari umusirikare, ariko ntabwo nari narigeze mbona uko amasasu yica gutyo na za grenade. Twamaze, hari abamaze icyumweru badashobora kurya. Njyewe ni iminsi itatu najyaga gukoza ibiryo ku munwa, isesemi kabiraje ubwo nkabireka. Abantu baraye batitira, ntago baraye basinziriye. Urumva ibyo bintu byabereye aho ngaho ku mabwiriza ya Serubuga. Wakomeza?
Na kubazaga nti bamaze gushwanyaguza iyo mibiri n'ubundi yari yashwanyaguritse, ubwo ni ukuvuga ko bategetse abanyururu gutoratora udupande hirya no hino bashyira mu biringiti bajya kujugunya. Byagenze bite nyuma yaho ko wari uhari?
Urumva deja abo basohoraga muri iyo rokare babatwaye mu biringiti, umuhango wari wo kuza bakarambika aho ngaho.
Ubwo si babahaga rya sasu ryo mu gutwi ngo rya coup de grace, cyangwa byabaga byarangiye kubabaga bapfiriye aho ngaho?
Ababaga bagifite umutwe Nteziryayo niwe watangaga ntuza coup de grace, ariko nk'abo umutwe wari washenjaguritse nta coup de grace yabagaho, barabirekaga. Nuko baratoragura. Gusa hari urumva ko nabo basirikare barasaga ubundi normalement muri metero 10 ntago wavuga yuko uri umusirikare wahusha. Aho ugomba kurasa baba bahashyize agatambaro kariho serikire, noneho muri iyo serikire omiriye hakabamo akantu k'umutuku kerekana ko ugomba kurasa aho ngaho. Urumva rero nabo ibyo abo basirikare ibyo babonye, haremwa barasaga nabo batitira, kuko ndibuka ko hari uwahushije ku mutima kuko ako gatambaro bagashyira aharenganiye n'umutima isasu ryo riragenda rifata umutwe tugiye kubona tubona akabanga ku mutwe karagiye kaguye hejuru y'iyo dotware nararagamo ako rero ako rero ko kahamyeyo ntago banagakuyeyo urumva ko umuntu ntago yahambwe wese
birumvikana n'abandi ko batahambwe bose kubera ko byari uduce duce ubwo bamaze gushwanyaguza iyo mibiri bategetse abanyururu ba nyine bajya gushyingura cyangwa iyo wamenya niba bara iyo mibiri barayihaye imiryango yabo hari icyo babimenyaho
oya kuri kirya gihe iyo umunyururu yapfaga yahambwaga na gereza ntago babahaga ntuza babo abo ngabo rero baramashije izo nyama nyine bazingira mu biringiti bajya guhamba kuko ndumva mu icyo gihe cyacu muri iyo myaka umunyururu cyane cyane nk'uwo ngo wabaga yarabaye kundane amoro byasaga naho byitwa ko atakira umuntu w'umuryango avukamo
cyakora icyo urwo ni urugero rukomeye rw'ubunyamaswa bw'amategeko ubunyamaswa bw'ubutegetsi bwari mu Rwanda muri kiriya gihe kubera ko kuba ibintu nk'ibi byarabaye yego se rubuga niba atanze ayo mabwiriza ariko kuba byarabaye ntihagire inkurikizi agakomeza gutumbagira mu magarade kuko ubwo byabaye muri 82 niba nibuka neza umwaka wavuze ibyabayemo
ndumva ari 82 ariho
82
izo zabaye
yarakomeje ayobora abumwungi abayungiriza umuyobozi mukuru wa umugaba mukuru w'ingabo Juvenal Habyarimana yarakomeje aramwungiriza kugeza muri 91 ubwo yagizwe ahubwo chef d'état major wuzuye akaza kuvanwamo muri 92 nyuma yaje kugarurwa mu gisirikare jenoside itangiye mbese muri kiriya gihe cya jenoside itariki 2/5/1994 icyo gihe wari minisitiri w'ingabo yaramuhamagaje ati serubuga ni umenyera abasirikare naze adufashe turebe ukuntu twatsinda runo rugamba icyo gihe kuko yarongeye asubira mu gisirikare ariko icyo nshaka kuvuga ni uko ubwo bugome ibyo bintu yategetse ko bikorwa bigakoranwa ubugome ndengakamere nk'ubwo ntibyamubujije gukomeza kuzamuka mu myanya no mu byubahiro kugeza nyine kiriya gihe kugeza kiriya gihe indi myaka nk'icumi nyuma yaho nyine yari akiri mu butegetsi birumvikana ko ibyo ari ibintu bikomeye bibabaje kandi n'ababibonye bose ndahamya ko byabagezeho ingaruka ndetse n'abo basirikare bari babiyoboye najyaga mbona Nteziryayo ntabwo nari narasobanukiwe ko yanyuze nawe mu bintu nk'ibyo ngibyo kuko ndibaza ko nawe byamugizeho ingaruka byanze bikunze nagira ngo dukomeze kino kiganiro ndibutsa abatwumva ko turi kumwe na Haguma Samuel wabaye umusirikare mu ngabo mu nzirabwoba ingabo z'u Rwanda Forces Armées Rwandaises akaza kuvamo muri 82 nyuma nyine yadusobanura ukuntu byamugendekeye ubu ukuntu yatotejwe nawe ubwe ku giti cye ndetse aduha n'ingero z'ibyo yashoboye kwibonera n'ibyo yakurikiye byerekana ubugome bwari bwarasaritse bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda za kiriya gihe bari barangajwe ku isonga na Koloneli Serubuga Laurent ubundi rwose ibintu nk'ibi tuvuga bibaye ibiganiro n'ibya kangahe tukomeza tugenda tugaruka kuri uwo mugabo Serubuga Laurent wari umugabo mukuru w'ingabo wungirije turifuza ko nawe niba yifuza gutanga nawe niba ashaka kugira ibyo asobanura akavuga ati ibi barambeshyira rwose tumuhaye ikaze kuri radio ishakwe tumuhaye ikaze niba ashaka kuvuguruza ibyo twagiye tuvuga cyangwa se ubuhamya bwagiye butangwa bumwerekeye turarika n'abandi bifuza gutanga ubuhamya cyane cyane n'ababa bemeza ko yenda Serubuga yari igitangaza yari intangarugero yari umunyakuri cyangwa se umunyamwuga wuzuye umusirikare w'icyamamare nabo turabatumiye bazaze batange ubuhamya noneho bagaragaze n'urwo ruhande niba ko kuri urwo ruhande rwarabaye n'intore ye Majoro Emmanuel Neretse arakaza neza tumuhaye ikaze kuri radio itahuka aho kudutuka mu nyandiko azaza avuge anyumuze ibyo tuvuga anyumuze abatanga buhamya nawe agaragaze ubuhamya bwe bw'ibyo yahagazeho ndetse tunamubaze ku mpfu z'abantu benshi impfu z'abantu yagize mu ruhare ubu niwe uhagarariye bariya bari barasaritswe n'ubugome n'urwango n'ubwicanyi mu kuduharabika muri iki gihe araturega kuba inyenzi kwanga abakiga kuvangura nyine abahutu agakubita agatoki ku kandi ko atashoboye natwe kuduhitana kiriya gihe twabonye ubuhamya bwinshi kwakunze kujya Kigali gusaba uyimye apfukamira inkotanyi yagaruka i Buruseli akaba impfubyi Habyarimana akarira hamwe n'abandi tuzamugarukaho n'abatuje tuzaganira twitonze naramuka natinyutse akaza rwose twazaganira no kuri antenne za radio ishakwe noneho akatwereka ukuri kwe cyangwa se nibimuvugwaho akaba yabona umwanya wo kubinyomoza ndagira ngo dukomezanye n'umutangabuhamya dufite umutangabuhamya waduha ubuhamya bukomeye cyane mbere twagiye tuvuga ibyabaye mu gihe cy'intambara ariko nanone kuvuga ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda za kiriya gihe ntabwo twavuga gusa mu ntambara tugomba no kureba mbere y'iyo ntambara nk'uko n'ubundi buhamya uko buzagenda buza tuzagenda dutanga n'izindi ngero nyinshi cyane mu bihe bitandukanye bityo abashaka kumenya ukuri nyako bakaba bashobora kureba ibintu bahereye mu ntangiriro zabyo bityo noneho bikanatuma bamenya ibibazo abitwa impfubyi za Habyarimana bafite ubu ngubu ni byiza rero ko mbere yo kugira ngo abantu birirwe bagira icyo babivugaho banasubiza amaso inyuma bakareba bati amateka y'aba bantu ateye ate bagenze urugendo ruteye rute izo mpfubyi zagenze urugendo ruteye rute kuko ibyo nibyo bishobora gutuma tumenya uko zihagaze ubu ngubu nagira ngo dukomezanye n'umutangabuhamya dufite uyu munsi ndibutsa ko ari Haguma Samuel nagira ngo mubaze ku kibazo cy'ivangura mu ngabo yakivuzeho ariko ndagira ngo agire icyo kitubwiraho muri kiriya gihe ari mu gisirikare ikibazo cy'ivangura mu ngabo yakibonye ate ijambo ni ryawe Samuel Haguma
urakoze kuri icyo kibazo rero cy'ivangura ntabwo ndi bukivugaho byinshi ndavugaho nk'utuntu dutatu gusa kuko urumva ko nakubwiye ko namaze imyaka itandatu mu kazi kandi imyinshi nayimaze ndi mu Bigogwe ndabanje mu Ruhengeri hanyuma nza kujya muri mu Bigogwe aho ngaho rero umuntu aba ari hirya nta namenya n'umwuka uko umeze mu gisirikare kuko tuba turi cyane cyane igihe kinini twebwe twabaga tugifite ari ukwigisha abazaga gukorera Brevet Commando ariko ibyo nzi ni uko mu kudindiza mu mapeti byagaragaraga cyane muri ba ofisiye bo mu Nduga ibyo ni ikintu cyagaragaraga rwose ukabona abandi baravansa mu mapeti ariko umubare munini w'abadindizwa ukawusanga mu Nduga ikindi nabonaga ni uko amahugurwa yo hanze y'igihugu cyane cyane muri bihugu by'i Burayi yabonwaga n'abasirikare n'abaofisiye bo mu majyaruguru abo mu gice cy'epfo bari bakeya cyane ibyo nibyo nabonaga ikindi cya gatatu ko ibigo bya gisirikare ahanini byategekwaga n'abasirikare bo mu majyaruguru ni bakeya babaye bakomandaka bo mu majyepfo iki ibyo ni mu byerekeye iby'akazi bigaragara ariko mu mvugo burya mu mvugo naho intuza ivangura uryumvamo kuko iyo umuntu atangiye kukubwira ngo uri umunyenduga aho kugira ngo uvuge ati uri ofisiye kimwe nanjye uri ingabo y'igihugu ariko agatangira kukubwira ngo uri umunyenduga urumva ko iryo vangura riba rihari si Serubuga rero warikoze wenyine muri izo za avantage zihabwa abasirikare cyangwa se wenda ne kubyita avantage ahubwo mbyite ibyo umusirikare yagombye kubona atarutishijwe undi hazagamwo izo mvugo nyine izo wazita mu gifaransa wenda babyita harcèlement gutoteza ibyo nabyo biba bijyana ku ntuza kwivangura ubwo rero ku icyo kibazo ni ibyo njyewe nakubwira
urakoze cyane ndabona n'igihe twari twumvikanye kiriho gitambuka ni byinshi cyane twari dukwiye kuvugana muri iki kiganiro cyangwa se twazanavugana mu biganiro bindi biri imbere ndagira ngo ntabwo nigeze ntinda ku mpamvu zatumye bagufunga bo gukora ku murimo bakagufunga kuko habaye imanza kandi imanza warazitsinze uhanagurwaho icyaha ni ukuvuga mu by'ukuri ko kwirirwa tubitindaho ndumva atari ngombwa ntacyo byakongerera abatwumva icy'ingenzi cyumvikana ni uko habayemo ikintu cy'urugomo n'itoteza nagira ngo tuganire ugomba kuba ufite byinshi wifuzaga kutubwira ni iki wakongera kuri ibi ngibi twaganiriye kuri kino kiganiro cy'uyu munsi ni iki wifuza kongeraho mbere y'uko yenda tugana ku musozo
icyo nakongeraho ndetse ngiye navuga ko kuri njye kiraba gishoje wenda ibyo twaganiriyeho nuko iriya ntambara yatangiye muri 90 ikarangira muri 94 habayeho na jenoside y'abatutsi yatsinzwe kubera ubuyobozi bubi mu ikubitiro kuko nakurikiye ubuhamya Sabakunzi ya Major Sabakunzi yatanze uburyo intambara yateye noneho chef d'état major akabura ntigere ateranya biro état major ngo ayibwire ati situation nuko nguko imeze urugamba turaruyobora gute urumva ko no gupanga ingabo ku rugamba byagiye biba ibintu yageraga gutya agafata wenda komanda wa kompanyi y'uyu atigenda uje hariye agafata undi tugenda uje hariye ariko nta gushyira hamwe na za biroje tuwasiri kuko ari ishinzwe instruction biroje 4 ishinzwe logistique ngo bavuga bati turaza kubigenza gutya urumva ko ibyo ngibyo habayemo ubuswa bukabije noneho rero no muri bya bibazo twagiye tuvuga by'ivangura urumva ko n'abasirikare bagiye barwana harimo mekontantomo ya mbere nuko nkurikije ubuhamya bw'amajoro Sabakunzi nuko ku rugamba hajyanwagayo cyane cyane abanyenduga urumva ko byanze bikunze agomba kuzamo kutishima bakagira mu contentment nge icyo nibuka cyane cyane kigeze kuba nuko habaye reclamation bavuga bati garde présidentielle yo kukitaza ku rugamba ibyo ngibyo rwose nari nagiye mu buzima bwa gisivile ariko twarabyumvaga yuko abari ku rugamba basabye ko na garde présidentielle ijyayo none ikindi yo nakongeraho nuko mwiryo vangura byaturutse kuntuza ku mbuto mbi Serubuga yarasiza abibye mu bayobozi b'ingabo byari birimo nguhu urugero rumwe nako ziraza kube byiri ubwo hagati mu ntambara nigeze kujyana mushiki wanjye hara yigishaga noneho intambara iba yarasize ibintu bye byose nza kumujyana ku ishuri kugira ngo ajye kubifata tugarutse tugeze mushubati hari ahantu karamira yari yarubatse hoteli ubwo twasanga ntuza batayo yayoborwaga na lieutenant colonel Nzabanita uriya bitaga dictionnaire ubwo abasirikare barananiwe baryamye mu muhanda n'ibiki byose nabayoburije yo guhagarara noneho mbonye Nzabanita aho yari hepfo ndamanuka njya kumusuhuza ariko nagira ngo musabe abwira abasirikare bave mu muhanda nshobore gutambuka nuko ubwo rero noneho tumaze gusuhuzanya mubwinte wapinte reba uko rwose wambwira abasirikare bampakayira nuko arambwira ngo sha ngo lieutenant ngumva ko ngo mwarimwe aravuze ko abanyagitarama mutazumva noneho numva ibyo bintu umukoroneri ufite ibata yayoboye ku rugamba uvuga ibyo bintu ndamubwira ariko mu koroneri nti ndabona turimo kumvira hamwe nuko baranjurije ngo maze abanyagitarama ngo ivuze ryabo ntirya rishira ubwo njyewe byatumye nyine ngabanya mvuga nti icyangombwa nuko nibura mbwirira bari abasirikare bakabyuka mu muhanda ngashobora gutambuka nkagenda
bakava mu nzira ugatambuka ariko izo ngero buriya sinihari n'abandi bantu babanyakazu cyangwa babakiga bagiye bitwara neza ku buryo umwe mwagiye mukorana ntabo mwagiye muhura wavuga uti aba n'aba bitwaye neza ndabihamya kubera ko mbona mu biganiro nda tuzageraho mu gihe kiri imbere bizagaragara aho tuzanaganira n'abandi bantu bagiye bagira uruhare mu buyobozi bw'ingabo z'inzira bwoba forces armées rwandaises hari no n'amavugurura make yashoboye gukorwa mu gihe hari hariya guverinoma rihuriyeho n'amashyaka menshi amavugururwa make yashoboye gukorwa nuko harimo bamwe muri abo basirikare bavuga bati koko iki gisirikare cyarazambye tureke kivugururwe ntabwo mwagiye muhura wavuga uti nka kanaka n'abantu twahuye nabo kandi n'abantu b'abagabo
yewe mu gihe cy'intambara ntabwo nahuye nabo nubwo ngubwo Nzabanita urumva ko twahuye ngewe ndi mu rugendo gutya nta mu gihe cy'intambara ntabona nigeze mpura nabo na makuru twajyaga twumva gutyo gusa ahita ariko kuko abenshi kamera mu gihe navire mu gisirikare mu bari bafite kuva ku mapeti y'abakomanda twari tuziranye abenshi nzi imico yabo abafite ntuzi ibintu ibitekerezo by'uturere ndabazi n'abari abagabo ariko mu gihe cy'intambara ntabwo nigeze mpura nabo
ndagira ngo ngushimire ku buhamya bukomeye watanze mbere y'uko
ariko nagira ngo ikindi nashakaga kongeraho nanone mu ngero zerekana yuko intambara nyine yatsinzwe kubera ko harimo ibintu by'amacakubiri ubwo Gitarama yamaze gufatwa noneho abantu bafata inzira igana za Nyabikenke kuko wacu rero ari mu rutobwe urumva ko bacaga mu rutobwe bakomeza umunsi umwe rero nibwo nagiye kona mbona igihiriri cy'abantu bamanutse uwo muhanda hashize umwanya bigeze nko mu masaha 5 mbona nanone igihiriri cy'abasirikare ubwo urumva ko ni batayo yari muri utwo duce nayo yagendaga ubwo byatumye nzamuka njya kuri centre aho bari bahagaze ubwo abari bafite udufaranga nyine baguraga twa byeri cyangwa sinzagwa none njya ku mbese ni nko gutara amakuru kugira ngo numva aho ibintu bigeze natwe dushobore kuba twatangira guhunga nuko ubwo twageze tubaririza bese bimeze gute icyaje kuntangaza nuko umusirikare umwe yagize gutya afata imbunda arekura amasasu mu kirere abwira bagenzi be urumva abari bahari bari nki tuvuge nk'ikompanyi ngo sha ngo muza tugende ngo tuzarwana tugeze iwacu ibyo bintu byarantangaje ndibaza ese uyu muntu ubwira abasirikare ngo bazarwana bageze iwabo iyi kompanyi yose ni ukuvuga ko ari abanyagisenyi kugira ngo abahe orudire imeze gutyo nibwo nabwiraga umugabo twari turi kumwe ntishaho rero ntireka tugende ni kuko ibi bintu byaza kuvamo wabona banaturashe umuntu utinyuka kuvuga ngo azarwana ageze iwabo ese abangaba bararwanira igihugu cyangwa urumva rero ko mu bintu byagiye bituma inzirabwoba zitsindwa harimo utuntu twinshi tumeze gutyo kandi byose ni izo mbuto mbi nakubwiye Serubuga yasize azibibyemo ubwo rero ndumva ibyo nashoboraga kuvuga ku byo nari nzi kuri Serubuga n'ibyo nabonye mu ntambara byerekana nyine amacakubiri yari ahari ko Ndugita itarebwaga neza byari ibyo ngibyo
urakoze cyane ndagira ngo ushimire ku buhamya waduhaye n'ubuhamya bwuzuza ubundi buhamya bwinshi cyane twagiye dutangaza n'ubundi tugitunganya tuzatangaza muri iyi minsi iri imbere ndagira ngo rero mfate umwanya wo gusezera kubakurikiye kino kiganiro bakurikiye kino kiganiro igice cya cumi cy'ikiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzirabwoba FAR gukomeje kutavugwaho rumwe ndagira ngo nshimire abakurikiye kino kiganiro mbararikira kuzakurikira ibindi biganiro bizakurikiraho iyi ni radio ishakwe wateguye kino kiganiro ni Sixbert Musangamfura umutumire twari dufite uyu munsi ni Bwana Haguma Samuel uba mu gihugu cy'Ububiligi